President Yoweri Kaguta Museveni yalagidde Ministry y'ebyobulamu okuddamu okwetegereza enteekateeka eyakolebwa ku malwaliro agali mu Kampala nga gano ayagala gateekebwe ku mutendera gwa zi District. Mu kiseera kino Kampala erina amalwaliro okuli ery'ekiruddo, ery'ekawempe kw'osseeri ly'e Nakawa nga gano gaazimbibwa okukendeeza ku mujjuzo mu ddwaliro ekkulu ery'eMulago kyokka olw'okuba tegali ku mutendera gwa disitulikiti, ssente zigaweebwa ntono ddala nga tezimala kuteekamu bujjanjabi bumala. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuyisa ekiragiro kino yasinzidde mu divisioni y'e Nakawa olunaku olw'eggulo ng'awenja akalulu era n'alagira minisitule ekwatibwako ku nsonga eno okusitukiramu okulaba nga kino kiterezebwa mu bwango. Ono asuubizza nga buli divisioni zonna ettaano ezikola Kampala bwe mugenda okuteekebwamu eddwaliro olw'Omulago esigaze birwadde ebinene byokka.
And Kawempe Hospital and Nakawa Hospital by the Chinese, we are supposed to be district hospitals. We are remaining with only Rubaga and Kampala Central. And the idea was that the patients should not go to Mulago, they should go to the district hospitals. Now, how they changed it to be something else, I don't know. But we are, it is in order to maintain the same principle. Have district hospitals in the five areas so that no first-time patient should go to Mulago at all. Mulago remains a referral hospital and a super specialized.
President yabadde awerekeddwako mukyala w'era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni ng'ono yasabye abantu b'e Nakawa okukozesa obungi bwabwe okulonda NRM olweyongere okubatuusako obuweereza.
And our country is blessed with a big population of youth in our country. Therefore, remember that your generation must take the responsibility of protecting the peace, the unity, the stability that your parents' generation fought for and some died for. Therefore, remember the 15th of January 2026, your vote is your personal brick that you put on the House of Uganda.
President Yoweri Kaguta Museveni eranga yakwatidde NRM bendera kuva president olwaleero akalulu wakukanoonyeza mu disitulikiti y'e Kole kw'ossa ekibugalira.